asina mmadụ lile afa nọ. Ọgịnị bụzi afa a, ọ dịrị Chukwu mma, ọ ga-adị mmadụ mma nọ. Ajulu bukwazi afa mmadu. Ife watale jelisi afa ndia. Umere abazi afa. Afa ndia busi fana zalo. Chukwu mma ga-adị mmadụ mma nọ. Onye ọ na-adịazị mma nọ. Si mmazi ife na chi ya ga-ejezi nọ. Obi ajụlụ mụ. Ife wetala eji azazi ụdị afọ anọ. Ọ bụ na ume ọmụmụ emerọ ihe. Ife batalịa. N'afọ nwelu ka esi azị anọ. Na bụ onye bụ na Chukwu ụzọ. Thank you. Asambe, Spendian. You see, the jolly bumper hotel.
More music at NigerEyeLive.com.